giteseko twise mayengo manji nebizibunga minji naye nkukoza ekyo nkumpisa bwotyo munange wangamba tolienda mwera tolirabayo omundi ansinga bichi bino byempulira tinoli n'abakyala balala
Take care.